ZambiaMusicBlog.co.
Yeah. I'm Moga, Jay Crazy, Jay Cash. I party the soul, let's go.
WBC
Ultimate Vibes Music.
Y'all not ready for this one. Real life situation right here. Let's go, let's get it.
Bond, na chisa wale nzinga na lishapo noto la wala. Ine fiance nda balansa, but ine ndombe wala. Munje bako baby limbi alikuwa mwenye yonse ni wala. Iwa yes ine no, iwa yes ine no. Ay, atishane hapo. Pum pum pum, wachitashane hapo.
Gana timpanga kwa ni wala, olofe kutambe kwa futi ni wala. Kwa mapaku ingisha moyu hala, mami yo pie kwa mtala.
Chinche befesi ya mwende new chapter. Chinche na banandi semu fena chester. Vamoni vachangwa mina vena donsi bafo hafe pa kusamina. The other day na adipo na Mary andomba na ashita ma round 5. Ino kuromba kofia yo one round. Ati amoga ineta kudifaini. Bantu vena nguvoma nitapuisa. Baka pempa ineniba mapasa. Nikafunza bebe siva chosa. Ata ndima wapusa. Bondi na chisa wale nzinga na lishapo noto la wala. Ine fiance nda balansa, but ine ndombe wala. Munje beko baby limbi alikuwa mwenye yonse ni wala. Iwa yes ine no, iwa yes ine no. Ay, atishane hapo. Pum pum pum, wachitashane hapo.
Gana timpanga kwa ni wala, olofe kutambe kwa futi ni wala. Goma baku ingisha moyu hala, mami yo pie kwa kaya. Yose ni wala wala fia sichu. Romance things ena ni big issue. Gana mweba kwa tisha niko tuntu kukana. Tuwala wafia defindu. Afusha ma negative response. Jamwa wapona yes, hena mufi ponshi. Pisha kwa fia kubo kwa kwati. Donchi ya isunga furu ni nondo ya mafiashi. Nishiri koshani, nishi wala boy yako na pita molo punani. Yotifyo banga fekani mami, kozi yo mwanji the story come.
Bondi, na chisa wale nzinga na lishapo noto la wala. Ine fiance nda balansa, but ine ndombe wala. Munje beko baby limbi alikuwa mwenye yonse ni wala. Iwa yes ine no, iwa yes ine no. Ay, atishane hapo. Pum pum pum, wachitashane hapo.
Gana timpanga kwa ni wala, olofe kutambe kwa futi ni wala. Kwa mapaku ingisha moyu hala, mamiyo pie vene kaya.
Kano, gani we na walo mbele. Nishine fishupa shani, I don't get it. Mude ama wazi nisemo. Pasinga wampunga mpaka fienkulishemo. Nishani, na last time walintana. I think walishi wati ulimbama. Just because mboneko wachindama. Tekutila nshifuaya life ni kuchinja na get out. Iweta ulimunandi. I think sini kufuna na moyazi. I had a bad day kuma joblelo. Nakomboka wala na lema no lemelo. Bonzi,
na chisa wale nzinga na lishapo noto la wala. Ine fiance nda balansa, but ine ndombe wala. Munje beko baby limbi alikuwa mwenye yonse ni wala. Iwa yes ine no, iwa yes ine no. Ay, atishane hapo. Pum pum pum, wachitashane hapo.
Gana timpanga kwa ni wala, olofe kutambe kwa futi ni wala. Kwa mapaku ingisha moyu hala, mami yo pie vene kaya.
This is the quality you've been waiting for.
Wala boy company.
Hey yo T-Wax, hook them up with them tricksy beats.
ING
fire upon Babylon shot.
A1 Flesh Nation Casco
WBC.
Oh, yes and baby.
I'm Ogre, the boy Jay Crazy.
ZambiaMusicBlog.co. Ultimate Vibes Music.
One.